obodo gị lie ndị ji mele eze o, ndị ji zala okwu na ngwa na ọba ka anyị na-akpọ n'egwu oduma. Igbo bịa tilie ndị ji mele eze o, ndị si zala okwu na ngwa na ọba ka anyị na-akpọ n'egwu amala. Igbo bụ igbo bịa tilie ndị ji mele eze o, ndị ji zala okwu na ngwa na ọba ka anyị na-akpọ n'egwu oduma. Ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ mgbe onye chili inye azeluo akalaka ụwa bụ ọgbọ nje ọkwa ọbịa m n'uche kwue ya n'ọnụ na chọbụ naka dị mma na-enu ụwa na-ebido mbọsi izizi ụtụtụ ka eji ama afi azụla azụ onye obi ama ọ nazọ ma ọkachi ya tukwu gọzie gị n'enu ụwa o ọkalote ndị so gị n'azụ o maka ibi gị n'ina onwere onye m ife chi ga-abụọ n'enu ụwa okwu ọma ka anyị na-ekwu n'otutu o nwelu ndị bala ọgaranya na n'igbo bụ anyị tata o mana fada eme ngala ego chi nyelu fafa ji ya enyelu ụmụ ogbenye aka gbaji ya alụ ọlụ siri ike na ndị igbo gbaji ya nọta ndị nọ n'ọlịa gbaji ego fa nwelu na-atọ nnụ dị nọ na-abụ dị n'ụwa ụmụ igbo fa ka anyị na-ekwunyelu maka na ife dị mma maka ụnụ anụgo ife dị mma na anya bụ nwanne igbo bịa tilie ndị chi mele eze o ndị chi zara okwu na ngwa na ọba ka anyị na-abụ n'egwu oduma. A sị na igbo bụ igbo bịa tilie ndị chi mele eze o ndị chi zara okwu na ngwa na ọba ka anyị na-abụ n'egwu amala. German CEO Orientes Global Limited Oroge na ọ gara eleke mma onye ọcha oyi ma oroge weli agaba ooo gajenu
oroge weli agaba ooo
nwa chimeles weli agaba ooo gajenu
oroge weli agaba ooo
anyị jebe akwa na anụgbọ anụgbọ mba dike anyị ezute odogwu gbasili ike oke nwa na ọhịa adịla gị mma onye ka anyị na-akọlụ ụnụ igbo onye ka anyị na-ekwuo shisa agbụchi nwosu nkwachukwu kwelu odogwu oke nwa na anyị ekene ọgịrịga ọgaranya nwelu obi sale sale onye bụ managing director Ure Services Limited clearly na forwarding agency ka ọ na-alụ n'aka oke nwa na ọgara eleghị mma nkwachukwu kwelu ụgbọ weli agaba
nkwachukwu
kwelu ụgbọ weli agaba igbo ka ibu lọdụ ma je bọsụ menyi anje zute dike ọjị ka chile ezi ka oke osisi n'ọsụ menyi oje brazil akụrụ ụnọ kembụ na mbụ n'ọsụ menyi akụrụ ụnọ ndị igbo n'iso na mmanwụ obele nwanna ya kpubere okwu ọzọ n'isi ịma na nwata bụ na nne ya dụnyela ori Uku koja kwa wosa wosa Oke mwa niso no dogu Hey Oke mwa niso no moba Nyabu CEO Captop exclusive Importation and exportation Onya kodogu no ninia Oje Brazil wali akaba Oje
Oje Brazil wali akaba
Oke mwa sumenyu wali akaba
Oje Brazil wali akaba
Jivobi na mwandulwe Ako mwako numoji yo Mwonyu mwoji gulibokada Chay Ako mwako na nyeke meye Ugo na mwako numoji yo Oke mwa nisobili Onyapu CEO Mboto Nigeria Limited Rally na forwarding agent to do Koto nuna Nigeria konalo Aku mwafu mwoji na nyekene Agrega Oke mwa nongarele gima Aku mwafu wali agaba Odobu
Aku mwafu wali agaba
Anu moji wele akaba o Agiriga o
Anu mafo wele akaba o
Eje kwa geneza imo Hachi fuchi nebere eje julu Obiji luzo wano na naba Imo state neba mwaka bike sibia SMB buna osra Money lender na nyekene Oke mwa niso nandi mwegu Hey Obiji lezi niso na mwaba Obiji lezi na naba wali akaba
Obiji lezi wali akaba
SMB buna osra ki wali akaba Ogiriga
Obiji lezi wali akaba
Maka high chief Kochu kungo kafo Mbuze nani adazinine Mbuze ndibo na nyekene Osha yambu na mbu nani osha Nasuki London Nasuki London na nyekene Okwari real estate developer odoku Mbuze ibu niso na omaba Mbuze na yarele jiminegu Mbuze ndibu wali agaba Mbukiliga
Mbuze wali agaba
Nasuki London ki wali agaba Onye chichi
Mbuze wali agaba
Kedu makasa nna munde Agabo Laja moni hibi yao Odogu si abeje Nanji koka local government Kanabra City, this on Akalesia. I give a CEO, Kepu Forest, Global Group Limited. Laja money, na yeke, yeke, yeke. Laja money, wali agaba, on your chap.
Laja money, wali agaba.
Udobu, laja money, wali agaba, igiri gogo.
Laja money, wali agaba.
Kangebe ni data, Imo State. Njezu todogu basilike Nyabu Victor Raymond Sunny 2019 Sunny 2019 Wagibu CEO Victoria Integrated Nigeria Limited Woke mwa na nyeke negi negu Sunny mwa wali agaba Sunny
Sunny mwa wali agaba
Sunny, sunny, wali agaba. Sunny,
sunny, ma wali agaba.
Kedu makamasi Moses Ikanu. Mwa mwana nyekene. High chief, ebu baro chuku. Ebu baro chuku di kalesia. Ebu baro chuku di ebu be. Naro chuku kingdom. Naja state, eba mwakari keseje. Ebu baro chuku. Gibu CEO Kanusai Real Estate Investment Limited Oke mwana yarele gibu Ebu baro chuku wali agaba
wele agaba o
ebu baro chukwu wele agaba o ogiriga
ebu be wele agaba o
Obodo bia dirie ni chi meleze o Ndi chi zaloku na mwana baka nye na bone boduma
Obodo dirie ni chi meleze Ndi chi zaloku na mwana baka nye na bone
Ibo bibo bia dirie ni chi meleze o Ndi chi zaloku na mwana baka nye na bone Enoria
Obodo dirie ni chi meleze Ndi chi zaloku na mwana baka nye na bone
Samson Abaka Ozo igbo ndu wado wide yo Oke nwana nye kene ginegu Na iye enugu state kiseje Oke nwa mulu su egbe Oke nwa ihe jiwe kale ya Oke nwana nye kene ginegu Anya bu chairman Robaros International Foreign Exchange Nyabukwa CEO Magnetron Trading Company Ozi Bondu Niso Nomoba Chai Ozi Bondu Weli Agaba
Ozi Bondu Weli Agaba
Ozi Bondu Weli Agaba Ogiriga
Ozi Bondu Weli Agaba
Enje Kwazu Todobu Basilike Haishifu Ebunike Dominic Alaji Puma o Uba komili ndibo na nye kenegi Ikega umu na shuan Chairman CEO Madon Tick Aluminium
Ubosounds.com
Company Limited Ikenga wali agaba o
Ikenga wali agaba o
Ikenga umu na shi wali agaba o Ikenga Kambula du majebi seke Kanjezi dodogu basilike Onyabu high chief Baitu sumwa bezu dugu Agu bwewe na Japan Ebu betu kuzo niseke Abato yi niseke yimo Agu bwewe nisu no moba Onyabu CEO Mavevilek International Nyabu kwa chairman no managing director Vilek Communication Limited Agu jebe niso no moba Ogiriga Agu jebe foundation no du hey. Agu jebe weli agaba o
Agu jebe weli agaba o
Nyabu betu kuzo niseke weli agaba o Agu hey.
Agu jebe weli agaba o
Ejebe kwa ni yala o Ejezi todobu basilike Oke mwanyi jemonu Iso na mawi boneti Ogala nyamwe lobi sale sale Oke mwana nye kenegi negu Haichifu ifanyi jeri Oke mwangwe siaka Anyego ni bolandi o Anyego ni yala nine Nyabu chairman chief executive Ochon Growth Limited Anyego yala niso no dogu Anyego iso na mamu iboneti Okwi mezili anyike kasima nao Ilu li Ocean Peters Manya bosi jengwela nguleo Ocean Peters Manya bosi jala chaka Ocean Peters Wata ligolo kote Ocean Peters Igwe kote gono neme Hey Anyego weli agaba o Ogiliga o
Anyego weli agaba o
Asim Ocean Peters Weli agaba o Agalanya
Anyego weli agaba o
Thank you. Nese no do bo su meni Chika mwade nu Ego de mba no su meni Okwa kamo no yade lege ma Chairman CEO Sote hotel and suit Gede na mu word of him Lagos State Ebe boys in MMM Ego de mba no su meni Oku loka osu meni jigi we kalesia Hey, ego de mba wele agaba o
Ego de mba wele agaba o
Ngwa sote hotel wele agaba o
Ego de mba wele agaba o
Ije frantile nubi Yezo mago ni hala o Obaki bo na Malaysia Obaka, obaka ngina wale bo nina Obaki bo na Malaysia Ote wana nyekene Obaka na wale bo na nyekene Onye tichi, kidi made faloge Obaka beli agaba o Ubaka na Malaysia wele agaba Udogwe
Ubaka wele agaba
Kedu maka Shifu Anthony Tukwe buka jako Chairman CEO Tony AB Enterprises Nigeria Limited Nge kanye na bo Uji cosmetics Temo kanye kenegi Oyi menyi na kopa Enyi aka na mba na akokwa Enyi na akokwa ima niso no dogu Ogiliga Onya ndefu wele foji kalesia Enyi na akokwa wele agaba
Enyi na akokwa wele agaba
Asim enyi na akokwa wele agaba Onye chichi
Enyi na akokwa wele agaba
Tama Ibo kanyi jebe Ejezu todogu basilike Oke mwazo bolo jibili Hey, neku madogu neku alose Chisa noso sigwe Eza mandiogu nazo bolo Eza mandiogu nazo bolo Eza mandiogu nanyeke neginegu Soko Mali Global Services Nigeria Limited Udogu Anya bukwa CEO Ego nonso Nigeria Limited Udogu Best in Marital Services Asimu kine lolo zia Hey Lolo mwak ego mori Omo bidi ya wanyoma Omo bidi ya wanyoma oh Ezi mwanyi malo bidi ya Uvika sino joku anudi ya Hey Ezi nne na oya delege Eza mandogu wele agaba
Eza mandogu wele agaba
Toko mali mwazo bolo wele agaba Jai
Eza mandogu wele agaba
Oga dilo du mama kan wazunu oga nilu kunu na kalesi Ndi chimeleze na nwa o Ima na fakodu na bonewu Wadu masinu nu jebe jebe Ubu nemu Asimu nunu gejelu o Kono naba naba umi kono nuga nalu Ngo nye jebu Anye kansi nya kwa narenia Ngo ajelu nu mise Ise, ise Ibo bia kilia ndichi meleze o Ndichi za loko na mwana faka yina bwone kudu
Obolo kilia ndichi meleze Ndichi za loko na mwana faka yina bwone
Asimi bobi ibo bia kilia ndichi meleze o Ndichi za loko na mwana faka yina bwone kudu
Obolo kilia ndichi meleze Ndichi za loko na mwana faka yina bwone
na na ba ga ni na bo ne bo du ma
Obo do kile ndi ti meleze ndi ti buza loku na mwa faka ni na bo Obo do kile ndi ti meleze ndi ti buza loku na mwa faka ni na bo
More music at ibosongs.com.